Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Namini weni wangu, mke wangu, nimemisi kukuona kwangu, kipenzi changu. Nitaficha wapi sura yangu, kwa walimwengu, wendo msiri wangu, kipenzi changu. Mayo, chaguo langu ni wewe, si unajua mama. Kiniacha mwenyewe utaniumbua sana. Tulipotoka ni mbali, si unajua mama, eh. Katikati ya safari utajani uwa wana. Wewe na mimi baby tusikwe wote, nife uniokote nikuokote. Sasa kwanini unaruhusu nichekwe? Mkono kaunyea mtoto usi ukate.
Samahani waiter, ongeza grass. Hey, uhudumu, ongeza grass. Samahani waiter, ongeza grass. Hey, uhudumu, ongeza grass. Acha nilewe, nilewe tu. Hey, nilewe, nilewe tu. Acha nilewe, nilewe tu. Nilewe, nilewe tu.
Nimekuwa mchafu tangu uniache wewe. Nakula kwa shida sababu napika mwenyewe. Wananita mkangafu, silali mpaka nilewe. Fanya urudi baby, nitakufa bure. Kosa gani lisilosameheka be? Niamini nimejirekebisha be. Jirani mama Shani anavyokukumbuka be. Rudi nyumbani, umeoni na kuita be. Wewe na mimi baby tusikwe wote, nife uniokote nikuokote. Sasa kwanini unaruhusu nichekwe? Mkono kaunyea mtoto usi ukate.
Samahani waiter, ongeza grass. Hey, uhudumu, ongeza grass. Samahani waiter, ongeza grass. Hey, uhudumu, ongeza grass. Acha nilewe, nilewe tu. Hey, nilewe, nilewe tu. Acha nilewe, nilewe tu. Nilewe, nilewe tu. Nilewe, nilewe tu. Acha nilewe, nilewe tu. Nilewe, nilewe tu.
Moja Moja Records.